kavi kai kahe kea ona puae ea 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 no kavi ka ea o kahe kea ona pua ea no kavi Kahekea ona pua Kauila maka hikinei Mala mala maha vai ie Ea 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 Kauila maka hikina ea Mala mala maha vai E kolo no pele kani hei hei Ho olo he ke kuini o palani ei ei Nawa e e ka pua iluna ei ei No ka maa ke a he maa kua ei ei Ea 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 Nawa e ka pua iluna ea No ka maa ke a he maa kua Haina ia mai ka pua nei he o kalani ka vika he noa la Ea 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 Haina mai ka pua na ea Kalani ka vika he noa Haina mai ka pua Nika vika hei noa